Umthwalo wehlane lolwandle njengokudlula kwezivungu vungu eningizimu kuvela ehlane ezweni elesabekayo. Ngitshelwe umbono olukhuni, umphangi uyaphanga, umchithi uyachitha, yinyuka o Elamu, vimbezela o Mediya, konke ukukhala kwalo ngikwenza kuphelele. Ngalokho ukhalo lwami lugcwele imihelo, inkwantshu ingibambile njengenkwantshu yobelethayo, ngikhonkobele ukuba ngingezwa, ngiphele amandla ukuba ngingaboni. Inhliziyo yami iyaphakazela ngashaywa lovalo, ubusuku benjabulo yami ubuphendukezele ngokwesaba, ngukulungisa itafula ngukwendlala izindwangu ukudla okuphuza. Sukumani zikhulu nigcobe izihlangu. Ngokuba ishilo kanje inkosi kimi, hamba umise umlindi oza kubika akubonayo. Lapho ebona abamahashi, amahashi amabili ngamabili, nezinkweli zezimbongolo, nezinkweli zamakamela, uya kuqaphela nokuqaphela ngesineke esikhulu. Wayesememeza ingonyama, Nkosi yami, ngimi njalo emini emboshongweni wami, ngihlezi ngisemlindelweni nasebusuku bonke. Futhi bheka kuyeza isigaba samadoda amahashi amabili ngamabili. Wathatha wathi, liwile, liwile ibhabhele, nazo zonke izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu balo zidilizelwe phansi. Wena ongokubhuliweyo kwami namabele esibuyeni sami, engikuzwileyo enkosini yamabandla uNkulunkulu kaIsrayeli, khona ngiyanazisa.
The burden of Duma, he calleth to me out of Seir. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If ye will inquire, inquire ye. Return, come.
Umthwalo weduma, ukhona ongimemeza ngiseseyiri. Mlindi, isikhathi sini sobusuku na? Mlindi, isikhathi sini sobusuku na? Umlindi wathi, kuyeza ukusa, nobusuku futhi. Uma lithanda ukubuza, buzani, buyani nize. Ngiyabonga futhi nevili kuhle ukuphinde ngikubone.
Good morning to our Bible class this morning as
Sanibone kuseni eklasini lethu leBhayibheli kulokhukusa njengoba sithanda ukunibingelela egameni lenkosi uJesu futhi lapho bengishayela ngehla ngomgwaqo emizuzwini embali edlule nomndeni wami bengicabanga ngabantu abaphumayo ukuza esontweni ngezinsuku ezishelela njengalolu lapho iqhwa lisezweni lonke ubungozi emgwaqeni bezi nje ukuba bezobukwa bezela inhloso ethile futhi ngijabula kakhulu ukubona leli qembu lapha kulokhu kuza lelo namanje ukukholwa kobaba bethu kusaphila namanje kuvutha ezinhliziyweni zabesilisa nabesifazane yonke indawo. Izwi lisanda kufundwa nje ngumfowethu Jean Gould lesahluko samashumi amabili nanye sencwadi kaIsaya lapho esiya kutadisha khona okwesikhashana bese ke siba nomkhuleko wabagulayo. Futhi manje okwendikimba kulokhu kuza ngingathanda ukukhipha lapho eleshumi nanye kuya evesini leshumi nambili. Lindi isikhathi sini sobusuku na? Futhi ngaphambi kokuba senze ukukhuluma asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko.
Lord God, thou art the God of our fathers.
Nkosi Nkulunkulu wena uNkulunkulu wawo baba bethu, uNkulunkulu owaphefumula umoya wokuqala wokuphila wake weza emhlabeni futhi waba nokulawula yonke impilo kuze kube manje futhi uyakulawula njalo njalo.
For thou art the creator of all
ukuba wena ungumdali wase zonke izinto nazo zonke izinto eziphefumulayo wena ungumdali.
And we are happy this morning to believe in our hearts that your promises are true, every one of them.
futhi siyajabula kulukhukusa ukukholwa ezinhliziyweni zethu ukuthi izithembiso zakho ziqiniso zonke nokuthi kulezi zithembiso washo ukuthi lapho kubuthene khona ababili noma abathathu egameni lakho ukuthi uyoba phakathi kwabantu bakho nokuthi uyophendula ukubiza kwabo futhi kunezinhliziyo ezisindayo namhlanje njengoba kusukela ngingena ebandleni ngibona labo abasemiphetheni emincane noma izinhlaka futhi abanye benemikhono yabo ibheke phezulu kuvela ezifweni ezithelelanwayo izifo ezithelelanwayo ezingalweni zabo futhi abanye ngizwile ukuthi ulahlekelwe abathandekayo futhi wo lingelinesono futhi izwe elibi.
But yet all these things has to be mastered.
Kodwa lokho zonke lezi zinto izofanele inqotshwe enkosini uJesu ositshelile ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu.
And we are consoled.
Futhi sithuthuzekile kulokhu kuzo ukukholwa ukuthi okuningi kwalezi zinto ezokusilethela emodelweni ethu.
And we like to think of the scripture that they that wait upon the Lord.
Futhi sithanda ukucabanga ngombhalo ukuthi abalinda enkosini bayothola ukuhlunyeleliswa amandla bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi bayogijima bangapheli amandla bayohamba futhi bangaquleki futhi njengoba imbongishilo ngifundise enkosi ngifundise enkosi ukuthi ngilinde kanjani.
Let us today as we are awaiting to hear from glory.
Makuthi thina namuhla njengoba silindele ukuzwa ukuvela enkazimulweni nokuvela emlonyeni womsindisi wethu ngomoya ongcwele ukuthi sizolinda ngokubekezela ukuzwa iphimbo lakhe likhuluma izinto ezithandekayo kithi ngezwi lakhe futhi likhulume ukuxolelwa kwezono zethu nokwelwashwa kwezifo zethu. Futhi kwangathi singalishiya leli thabenakele kulokhu kuza sijabula futhi sisho njengalabo ababevela eEmawose izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Ngokuba sikhola ngeqiniso ukuthi uyinkosi evukile njengoba bayithola ngalolo suku futhi iphakathi kwabantu.
We shall not weary.
Asizoze sakhathala izinhliziyo zethu angeke zande ezikhuleke masihlumelelise ukukhola kwethu ihora ngalinye kuwe siphe khona baba.
We ask you to bless the written.
Siyakucela ukuba ubusise izwi elilotshiwe futhi ukuba ubusise izindlebe eziyakuzwa nezindebe eziyakukhuluma futhi zithole inkazimulo kuwena ngokuba egameni likaJesu siyakhuleka. Amen.
There is none of us that is immune from troubles. God has not promised to excuse.
Akukho namunye kithi ogomekile ezinkathazweni. UNkulunkulu akazange athembise ukusithethelela kukho konke ukugula, kodwa kulotshiwe ukuthi amandla akhe anele futhi akasoze abeka ukuningi kakhulu phezu kwethu, kepha ukuthi uzosinika umusa ukuba sikuthwale. Ngakho ke sinaleyo nduduzo yokwazi.
To the thought of the text just now for a few moments on something that
emcabangweni wendikimba nje manje okwemizuzwana embalwa entweni ebonakala ibekwe enhliziyweni yami emahoreni ambalwa edlule lindi yizikhathi sini sobusuku na.
It was perhaps about between sundown and dark. And it would have been an awful day in the city. Because there was an alarm give out.
Kwakucishe mhlawumbe kube phakathi kokushona kwelanga nobumnyama futhi kwakukade kuwusuku olwesabekayo emzini ngoba kwakube khona isexwayiso esikhishwayo ukuthi bona umlindi embhoshokweni wayethumele emuva izwi ukuthi wayebone ebangeni uthuli luphakama emasondweni ezinqola futhi uzwe ukukhala kwezinselo zamahashi ebangeni eliqhelile.
But as two young ladies
Kodwa njengoba amanenekazi amabili ayobe emile emthonjeni futhi ebusheni babo unyaka wobusha ayeni nokuningi ukuba acabange ngakho acabanga khona ke beliyini lelizwi lomlindi mhlawumbe belingasho kukhulu kangako kuwo ngoba nje babe sekukhophozeni bobufazane obusha.
Maybe it was because that there was to be a party that night. And these young ladies.
Sawumbe kwakungenxa yokuthi kwakufanele kube nephathi ngalobo busuku futhi lamanenekazi yasemasha ayefuna ukwethamela lephathi futhi kwakubonakala sengathi isixwayiso somlindi sasingeke sibe nomthelela kulokho aye nenjabulo yawo yezwe eyayikhonjelwe lobo busuku.
So as the conversation would go on and
ngakho ke njengoba inxoxo ibingaqhubeka futhi elinye nenekazi laliyothi kwelinye akukubi kakhulu ukuthi osukwini lwethu ukuthi sinomuntu ongonakalisa injabulo yethu onjalo umuntu othile obeyozama ukusisusa emalungelweni ezinawo futhi usukela ezinjabulweni esingazijabulela na.
And I believe that would just about cope with a modern version of
futhi ngikholwa ukuthi lokho kungacishe kubambisane nokulandisa kwesimanje kwanamhlanje ukuthi abantu bazama ukucabanga ukuthi uma uzama ukuxwaya nokubaxwayisa ngezingozi ezisondelayo ukuthi babonakale becabanga ukuthi ungothile oyisidala omdala umuntu othize ozama ukukhipha yonke injabulo empilweni.
And we would
futhi besingacabanga futhi ngezinsizwa njengoba zazivela endlini yokusebenzela futhi ubuso bazo bungcolile ngomsebenzi ababekade bewuqashelwe ngaleyo mini.
And one young fellow might say to
futhi omunye umfo mncane ngahle ukuthi uthi komunye ngokushesha nje lapho sesigezile futhi sazilungisa kancane ngani sizohlangana ethaveni njengokujwayelekile.
For I'm sure that you, John, are not all disturbed.
Ngokuba ngiqinisa ukuthi wena John aniphazamisekanga nonke mayelana nalomlayezo esiwuzwile namuhla lo mlindi embhoshongweni ezama ukukhipha yonke injabulo empilweni ezama ukusitshela ukuthi bekunengozi esondelayo.
But you know we have the best army.
Kodwa uyazi sinempi ezidlula zonke khona futhi amaningi amasosha ethu ayahlangana ubusuku ngabunye kule ndawo efanayo esikwenzayo futhi siyakujabulela ukuhlanganyela ndawonye njengoku ukugembula kobungane okuncane neziphuzo ezithile ezimbalo. Futhi mina qobo lami wayezothi ngiyenqaba nje ukwexwayiswa kanoma yini yelento leyo lomlindu abayokhuluma ngayo.
For we believe if there was any approaching dangers that surely are
ukuba siyakholwa uma bekukhona izingozi ezisondelayo ukuthi ngokweqiniso orabi bethu bebezokwazi ngalokhu abelusi bethu futhi bebezositshela ngezinto ezinjalo futhi asinendaba nje yokuzwa lezi zindaba ezikhathazayo zalaba balindi emboshongweni.
Outstanding picture of our nation today.
Futhi uma lokho kungezona kanye isithomba esivelele sesizwe sakithi namhlanje ukuthi intsha iyasezweni lakithi futhi hayi nje intsha kuphela kodwa asebekhulile bezwe lakithi usevele nje wadlebeleka futhi bayenqaba ukuze izexwayiso futhi nje ngokusheshe lapho umlindi weqiniso enikeze isexwayiso ufaniswa nokholwa ngokuphambene noma uhlanye oluthize.
Day grows on in tonight.
Futhi njengoba usuku lukhula luqhubekela ebusukwini mhlawumbe isosha esangweni eligade amasango liba ngeliyaluzayo kancane futhi liyangaleya kunogada wakhe ongumakhelwane futhi lithi uyakholwa ukuthi bekungaba nethuba lokungenzeka ukuthi lowo mlindi beqinisile na.
You know, there's something about danger. There's something about
niyazi kukhona kuthile mayelana nengozi, kukhona kuthile mayelana nokufa okubonakala kunesexwayiso ngaphambili kwakho. Izikhathi eziningi ukuthi abathandekayo ngaphambi nje kokuba bawelele kolunye ohlangothi kubonakala kunesexwayiso sibafikelayo. Ngingacabanga ngobaba wami ngaphambi kokumbuka kwakhe wayekade engaphandle kwaseketaki iminyaka eminingi kodwa kungazelelwe ukuthile kwabonakala kuhamba ngaphezulu kukababaye ukuba ehlele endaweni yasekhaya endala futhi akhulume nabathandiweyo bakhe nabangane bakhe.
After he had returned back home, his brother that he did not.
Emuva kokuba esebuyele emuva ekhaya umfowabo lowo ayengathelanga okuyombona ngokuxakile wayexwayisiwe ukuba eze Jeffersonville ukuzombona futhi besahlezi bekhuluma ubabayi waquleka wangena kwelinye izwe.
I'm thinking of my father-in-law.
Ngicabanga ngomkhwe wami ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi kokumuka kwakhe wathi Billy ake mina nawe sikhuphuke siyozingela izinkwejeje phezulu enhle eyuthika ngifune nje ukuya endaweni endala ngandlela thize esifundazweni sikankulunkulu angikwazanga ukuhamba naye ngalolo suku futhi wakhuphuka ngalolo suku futhi wazingela futhi lapho esebuya ezansi ebhasini wangitshela wathi bengihlezi phezulu le egqumeni konke sekushintshile manje.
But way down in a certain corner of the woods,
kodwa ezansile ekhoneni elithize lehlathi eBackie Creek ngenhla kwethu nje wathi kwakubonakala sengathi ngangingamuzo umama ebiza. Oh Frankie,
that night he gave a testimony in the second.
Kalobo busuku wanikeza ubufakazi emgqeni wesibili walelibandla ngakwesokunxele sami ezifisela imikhuleko yabantu futhi ezinsukwini ezimbalwa kamuva samgcwaba.
It just seems that God always sends forth a messenger. It's his goodness and his grace.
Kubonakala sengathi nje uNkulunkulu njalo uthumele isithunywa ukulunga kwakhe nomusa wakhe ukunikeza ngeqiniso enhlizweni isexwayiso sezinto ezisondelayo.
And I'm so glad that in this day that we are now living, that when gloom
futhi ngijabule kakhulu ukuthi ngalolu suku esiphila kulo manje ukuthi lapho izigayekaye nobumnyama kuso sonke isandla lapho kubonakala sengathi kunethemba elibuzisiwe elibambe izinhliziyo zabantu bakaNkulunkulu ukuthi ngelinye ihora elikhazimulayo uJesu uyakufika. Futhi kulesi sikhathi esikhulu senkathazo kuleli dolobha abafu abasha bengakunaki nabantu abaningi ababengenandaba ngalokho umlindi ayezodingeka kusho kusobala babesethaveni bephuza futhi iphathi yayiqhubeka futhi amasosha onke ayephuza futhi babenesikhathi esimnandi becabanga ukuthi nje babephephe ngakho konke ababengakwenza.
Nothing was going to harm them because
akukho kwakuzobalimaza ngoba babethe ukudakwa kancane njengoba singakubiza imimoya yewhiskey neziphuzo ezixutshiwe.
And all of a sudden there came the chariots rolling right into the city.
Futhi kwelo banjalo lapho kwafika izinqola zigingqikela ngomzini futhi iminyango yethaveni yephulwa namakhaya futhi izikhali zokubulala sasisemsebenzini ngoba nje benqaba ukuzwe isixwayiso somlindi.
And the duties of a watchman in the old Bible.
Futhi imisebenzi yomlindi eBhayibhelini elidala kwakuyindoda eyayikhethiwe kufanele kube yindoda eqaphelayo ngemizimba yasezulwini kufanele yazi ngempela lapho izinkanyezi zilenga khona ukusho isikhathi esiphelele kubantu. Abaningi abakhathazekile babe uphuma mhlawumbe futhi babengeke balale beyaluza futhi babengamemeza phezulu kumlindi emposhokweni futhi babememeza lamazwi kakhulu lindi isikhathi sini sobusuku na futhi wayeyobheka izinkanyezi bese-ke ethi yisikhathi esiwukuthi nokuthi khona-ke babeyobuyela buva embhedeni wabo noma yikuphi lapho ababekhetha ukuhlala khona belinde ukusa ukuba kufike lapho obukhathalanisayo obukhathazanayo ubusuku obuyaluzisanayo babuya phela.
God have mercy. I wonder if it isn't time today that we didn't call out to our great
Umkulibe namuza ngiyazibuza ukuthi akusise yini isikhathi namuhla ukuthi asimemezanga umlindi wethu omkhulu isikhathi sini sobusuku na kukhona ingozi esandelayo ezayo futhi izwe lonke libonakala liqhaqhazela ngaphansi kokuthonya kwalo.
The watchman also had to be on duty all times.
Umlindi futhi wayefanele abe semsebenzini ngazo zonke izikhathi futhi wayefanele axwayise abantu ngezingozi ezisondelayo lowo kwakungumsebenzi wakhe ukubhekisisa ingozi esondelayo. Futhi wayephezulu emboshongweni owawakhiwe waphakama kakhulu kangako kunezindonga futhi lo mboshongo ayenawo phezulu lapho kuwo izincwadi zosonkanyezi nokunye nokunye ukuze ezokwazi ukubuka izinkanyezi futhi asho isikhathi noma yini esendelayo yesikhathi sosuku wayengakusho.
Then he also could see way
kodake futhi wayengakwazi ukubona phambili le kunanoma ubani osemhlabeni wayengabona phambili kunanoma ngubani osodongeni ngoba wayephezulu kakhulu.
And the higher you go, the further you can see.
Futhi uma wenyuka kakhulu ngabona kude kakhulu futhi ungazisho izingozi ezisondelayo phambili kude le kunalabo ababoshelwe emhlabeni.
And as Isaiah in his day
futhi njengoba u-Izayo osukwini lwakhe wayekhuluma ukuthi uNkulunkulu wayemenzele umlindi uNkulunkulu ufanisa abaprofethi bakhe njengezinkozi. Njengoba bengihlale ngishimayela ngendaba yezinkozi ukhozi lwinyoni engaphakama kwedlula noma yiphi enye inyoni futhi lufanele lwakhiwe ngokukhethekile ngenxa yalobo bude bokuphakama oluhamba liyongena kuyo. Manje ukebe uzoza kwazi ukululandela ayikho enye inyoni ebingalulandela luyinyoni kaNkulunkulu ayigambayo futhi lwenziwa kanjalo uma enye inyoni izama ukuthatha indawo yalo iyobhubha izofanele ibe lezimpaphe eziqinile amaphiko aqinile futhi ungalusiza ngani ukuhamba luye phezulu uma lungeke lubone lube namehlo amahle ukuba lubone na.
The hawk could be blind.
Ukebe ubungaphuphutheka kaphezulu lapho ubungeke ubone kodwa uma ukhozi lukhuphuka kakhulu yilapho lungabona kude kakhulu.
God likened his prophets to the eagles.
Amen.
They are the watchmen.
Futhi uNkulunkulu wafanisa abaprofethi bakhe lezinkozi bangabalindi abangakhuphuka baye phezulu ukuze bezokwazi ukubona kude kakhulu futhi amehlo abo yenziwa ngokoboya ukuze bakwazi ukubona izingozi ezisendelayo. Futhi uNkulunkulu wathumela u-Isaya phezulu ukuba axwayise abantu ukuthi kwakukhona ingozi esendelayo futhi abamlalelanga.
God still has eagles.
Futhi namhlanje uNkulunkulu usenazo izinkozi noma izithunywa noma amadoda asemboshongweni anyukela phezulu emoyeni kwedlula phambili kakhulu zonke izinsimbi zomshini lawonke amabhomu atom kanye nocwaningo lwesayensi.
He has man who is special designed for that purpose. climbs up the rafters.
Unamadoda aqanjwe ngokukhethekile ngenxa yaleyo nhloso. Anyukela phezulu ezingangeni zaseCalvary egameni leNkosi Jesu. Futhi ame eziqongweni zesiphambano. Futhi angathumela umlayeze muva isho kanje iNkosi.
Their spiritual sight is far greater than the priest in the temple. Far beyond the ordinary man.
Ubona kwabo ngokomoya kwakukude kakhulu kunokwabaphristi ethebelini. Kukude ngaleya kwendoda etshwelekile yomkhakha wempilo. Ngokuba basungulwe ngokukhethekile ngenxa yemisebenzi uNkulunkulu ababizele kuyo. Ngakho ke uyasikhokhela kuthatha kunaka lapho sizwa ngezinto ezisondelayo.
Then I would change now for just a moment. I would turn your attention to the
Kodakengizoshintsha manje umzuzwana nje futhi nizophendulela kunyaka kwenu Nkosini yalezi zinkozi noma abaprofeti noma abalindi bomposhongo leyo inkozi uJesu uqobulwayo.
And this day that we are living in was so much greater than the day
futhi lelisuku esiphila kulo lwalulukhulu kakhulu kulosuku ayelapha ngalo kwaze kwathi lapho wayekade esemathunzini esiphambano ngo wakhuluma kakhulu ngokufika kwakhe kwesibili kunoma enza ngokuhamba kwakhe.
If you will carefully search the scriptures, you will find that
uma ngokucophelela nizohlola imibhalo nizothola ukuthi ngaphambi nje kokumuka kwakhe ukuthi waprofetha ngezinto ezazizokwenzeka ngalolu suku.
He knew that he must be crucified.
Wayazi ukuthi kumele abethelwe, wayazi ukuthi kumele ahlupheke ongenacala ngenxa yabanecala, wayazi ukuthi wayezovuka futhi ethuneni ngosuku lwesithathu.
He knew that there was no
wayazi ukuthi kwakungekho amandla ayengambamba ethuneni ngoba izwi likaNkulunkulu lalithe angikuvuma ongcwele wamabone kubona angikushiya umphefumulo wakhe ehayideze.
And there was no powers that could break that prophecy.
Futhi kwakungekho amandla ayengasephula leso siprofetho. Izwi lakhe liyakuba yiqiniso futhi bayogcwaliswa ngezikhathi zabo zonyaka. Futhi wayenokuzethemba ukuthi lokho ubaba ekushilo ubaba wayekwazi ukugcina izwi lakhe. Ngakho ke inhliziyo yakhe enkulu eyayingaphakathi kuye eyayiyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi lezi zikhathi ezinkulu zokulingwa zazizofika ukuhlola zonke izizwe nokuhlola bonke abantu.
Ngakho ke
wayazi ukuthi umbuzo omkhulu wawubekiwe hayi ukuthi ngabe uyovuka futhi noma ngabe uyobethelwa ngokwemibhalo noma hayi ukuthi ngabe uyokwenyukela phezulu futhi umoya ongcwele uzofika. Kodwa umbuzo wonke ukuthi ngabe kuyaba khona yini ukukholwa okuseleyo emhlabeni ekufikeni kwakhe na futhi kuvelaphi lokho kukholwa na ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Lowo kwakungumbuzo wakhe, kuyaba khona yini ukukholwa emhlabeni lapho ngifika na ngabe uyobathola yini abantu okholwayo izwi lakhe na.
Now when we in the day that we live can turn into the pages of his blessed word.
Manje lapho thina osukile ziphila kulo singaphenye emakhasini ezwi lakhe elibusisiwe futhi sithole zona kanye izinto athi zazizokwenzeka zisondela emhlabeni namhlanje izimpawu nezimangaliso ziyenzeka.
Man's hearts are failing with fear.
Izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba. Kukhona ukuxakeka kwesikhathi nosizi phakathi kwezizwe. Izinto ezisabekayo eziphakaphakeni njengamasosa andizayo nePentagon yonke ishukumile nolwandle luyabonga nokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukene.
Man's heart inhliziyo
yabantu ziyehluleka ekwesabeni izikhali ezinkulu zamathom zibekiwe zilindele isigayigayi esilengele emhlabeni ukuthi izwe alikaze likubone ngamehlo ngaphambili.
Last week I had the privilege.
Ngesonto elidlule ngibe nenhlanhla yokukhuluma nomunye wabangani bami abathandekayo labafowethu uCaptain Julius Starksclev owabhala incwadi umprofethi uvakashela eAfrika.
And Brother Julius was in California, which he's now taking his school.
Futhi umfowethu Julius waseCalifornia okungukuthi manje uthatha ukufunda kwakhe kokuba ngumeja empini. Futhi yena bona abasebenzi bezempi bamthethele ukuhlolwa okukhulu.
And they searched his genealogy.
Futhi bacwaninge izizukulwane zakhe baze badikeka bafakazise ngisho ukuthi wayekubani ugogo kagogo wakhe kanye nomlando wabo nokuthi babe yini ngaphambi kokuba ahlale kulo mhlangano.
And as he came from the meeting and came up to the top of the hill where we were dwelling with some friends.
Futhi lapho ephuma emhlanganweni futhi wakubukela esiqongweni sequma lapho sasihlala khona nabangane abathile wahlangana nami lapha yanga phansi kwesihlahla somjunipa futhi wathi futhi Branham kuyinto ekhathaza kakhulu oke wayizwa wathi ngingaphansi kwesifungo esikhulu kangako engingeke ngisisho noma engingeke ngikhiphe noma yiluphi ulwazi wathi ngoba basithathe basifaka ngaphansi kwesifungo sesizotha.
But said I can tell this.
Kodwa wathi ngingakusha lokho impi izophela angeke baphinde babe nenye impi onogadi abambalwa njenga zonke angeke baphinde babe nomuntu ondizayo emoyeni.
They're not going to concentrate their time on building a faster planes and so forth. That's it just for commercial use.
Angeke besa ukunaka isikhathi sabo ekwakheni izindiza ezisheshayo nokunye nokunye. Ngaphandle uma nje kuzokwenzelwa ezohwebo. Banake ekudonseni okukodwa nje kwencipho eyodwa. Kuyofika ukushabalaliswa nya.
He said, Brother Branham, the public does not know.
Wathi futhi Branham umphakathi awazi ukuthi iziyini izimfihlo zezinto zempi. Wathi lapho laba abaphethe izikhundla bekhulume egumbini. Wathi nako kufika isigayigayi esibi kakhulu phezu kwegumbi. Kwaze kwathi oyedwa wososayensi babo omkhulu wasukuma. Futhi wathi ngifisa sengathi bengingathatha inqola endala nenkomo. Futhi ngishayele ngiphindele muva ngemuva kwezintaba. Futhi ngizitshalele indima yeklabishi nobhotshisi. Futhi ngikhohlwa yikho konke ngakho.
Oh, he said it, but if this...
Oh wathi bekungaba uma lelwazi lingafinyelela ngaphandle emphakathini umhlaba wonke ubungaba nengephe ingozi iyasondela.
He said they have got...
Wathi bathole badonsa abasebenzi babo manje besuka eziqhengini badonsa amaqembu abo aphume eNgilandi futhi banezikephe ezinkulukazi izihleli laphaya nezinhlobo ezithile zezikhali futhi balinde nje isivunguvungu sokuqala somcibisholo othikhelwayo futhi sonke sizwe siyodedela ngasikhathi sinye. Wathi ngeke kube khona ihlumela lotshale lodwa oluyosala emhlabeni noma intaba eyodwa ngaphandle kwalokho okuyoshukunyiswa kube selevelini yawo futhi kungenzeka noma nini. Oh ihora elisigayiga kanjepho futhi zonke lezi zinto inizwa ngazo amasosa ninzayo futhi nizwile ingxoxisano naleyo ndoda. Ngiyacabanga izolo emsakazweni ezisho ukuthi ikhulume nabantu.
I do not wish to disregard that man.
Angifisi ukudelela leyo ndoda kodwa inqubo yayo yonke iphikisana nezwi akulungile futhi kumazi abanakho ukufa futhi beze ngalapha ukuzofundisa ukuthi singabi nakho kanjani ukufa.
kodwa
lapho kufika ekubufakazini wayengenalo ichashaza elilodwa lobufakazi ukuthi wayengakufakazisa umcabango othile nje oyinganekwane ayewudwebile futhi ngombono wami kungamanga ngoba ibhayibheli lasho okwehlukile kulokho akushilo.
I might express what I do think.
Ngingathi ngizwakalise ngikucabangayo ngamasosandizayo angikholwa ukuthi angamathunzi angikholwa ukuthi ayinganekwane ngiyakholwa futhi lokhu akukwenzi kulunge kungumcabango wami nje kuphela inkosi ayingitshelanga ukuthi yilokhu ayikho kodwa ngokubuka emibhalweni ngokuba yilapho esitshela khona zonke izinto.
Jesus said, as it was in the days of Sodom,
uJesu wathi njengoba kwenzeka emithini yaseSodoma kuya kuba njalo kufela kwendodana yomuntu futhi kaphambi kokubhutshiswa kweSodoma nomlilo wehla futhi washisa umuzi namathafa phezulu kwakukhona izingelosi ezazithunyiwe zivele ezulwini ezabuka phakathi futhi zahlola ukuthola ukuthi ngabe lezi zinto zaziyiqiniso noma cha.
And would it not be just like God to send back his angel?
Futhi bekungeke yini kube njengonkulunkulu nje ukuthi umele muve izingelosi zakhe ukuhlola nokuthola ngaphambi nje kokuba ukubhutshiswa okukhulu kufike na?
And did you notice there was one angel who came?
Futhi niqaphelile yini na? Kwakukhona ingelosi eyodwa eyafika eyavakashela indoda endala eyayenze isinqumo ngonkulunkulu futhi yayidlala yatelelwa yizwe ethendeni emuva ehlane ngoba umuntu othile wayekhethe futhi wathatha yonke ingcebo yayo.
But he said, that's all right. Kodwa yathi
ulungile ngizohlala lapha nje entandeni kaNkulunkulu ngingaqoka ukuba sentandeni kaNkulunkulu kunokuba nemali yonke izwe elingakunikeza yona.
And as soon as that final decision was made,
futhi wathi nje lezo zinqumo zokugcina zikenziwe khona ke ingelosi yenkosi yafika kuAbrahama futhi yathi buke empumalanga entshonalanga enyakatho naseningizimu lonke elingelakho Abrahama.
The scriptures tell us, blessed are the meek, for they shall inherit.
Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Kwenza mahluko muni na? Zonke izinto zomhlaba ziyobhupha nomhlaba, kodwa uNkulunkulu akasoze abhupha.
And I believe, as I am led to believe,
futhi ngiyakholwa njengoba ngiholelwe ekutheni ngikholwe okungukuthi uma isithombe sengelosi yenkosi ezayo futhi yenza ukwahlukanisa niyiqaphelile ingelosi eyafika ku-Abrahama na yayifulathele ithende ngomhlane wayo ngenkathi yayikhuluma no-Abrahama futhi yathi ngizosigcina isithembiso sami kuwe. Oh, umlayezo nje pho wengelosi kaNkulunkulu ngalolu suku ezogcina isithembiso sayo konke kungakhona kwenze abancikazi abangabazayo ukuthi uNkulunkulu khona nabaphika inkolo nabangakholwayo abasoze benza amandla kaNkulunkulu abe yize kuzokwenzeka njengendlela efanayo.
I remember my promise and I'm going to make my promise good. And Sarah laughed.
Ngizosikubula isithembiso sami futhi ngizokwenza isithembiso sami sibe sihle. Futhi uSarah wahleka ethendeni ngemuva kwayo. Futhi nomhlane wayo ufulathela ithende yathi uhlekelene uSarah na. Futhi uSarah wagijima waphuma wathi angihlekanga ngoba wayesaba. Kwakuhloboluni lo muntu lolu na? Ngiyamangala ukuthi hloboluni lomlindi owayesemboshongweni ngaleso sikhathi na hloboluni lobuntu loli olunathi olungifulathele ngomhlane walo futhi noko luyazi ukuthi ngihlekile ethendeni na kumbulani wayengumlindi.
And he turned and he said, yes, you did.
Futhi waphenduka futhi wathi yebo uhlekile futhi wayesaba. manje siyaqaphela futhi ukuthi kulolu suku ngaphambi njengokufika kwenkosi lezi zidala ezifanayo zizobuya futhi futhi ngiyamangala njengoba siqala futhi sibuke imvelo yazo bukani ukuthi zenzani futhi ngiyamangala uma inqwaba yelokhu okubonakalayo okungaqondakali akusiko impela uJesu athi kuyokwenzeka kuyaba khona izibonakalisa ezulwini phezulu nasemhlabeni kuyaba khona usizi phakathi kwezizwe ukudideka kwesikhathi ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo labantu bebulawa ukwehluleka kwenhliziyo hhayi abesifazane abesilisa abesifazane abafi kaningi ngenkinga yenhliziyo ngabesilisa kugcwalisa lokho uJesu athi kuyoba yikho yikho impela athi kuyoba yikho futhi kodwa-ke njengoba besingaqhubeka ihora nehora kubo bonke abaprofethi ukuthi baprofethe kanjani ngalolu suku bekungeke yini kwenze omunye ememeze mlindi isikhathi sinu sobusuku na
The Pentagon doesn't have the answer. The United States doesn't have the answer. Germany, Russia, none of them have the answer. Science doesn't have the answer.
The Pentagon, the United States, the Germany, Russia, the United States, science, the United States, the United States, the United States, the United States, the
And the Holy
Spirit is the Holy Spirit. Mlindi olungiselela abantu futhi unikeza izexwayiso ezivela kuNkulunkulu ubekwe njengomlindi. Sibona abagulayo bephulukiswa amehlo aphukuthekile evuleka izindlebe eziyizithulu zivuliwe abakhubazekile behamba izinyonga zivuza zixhuma njengendluzele zigcwalisa ikuyini na ukufika kwenkosi kuphikelela futhi zonke lezi zinto nalezi zixwayiso nabantu ngokuqhubekayo bephikelela ngobe yaphambili emaphathini abobhiya kuze kufike izikhathi zabo zobula futhi bayangcabashiya futhi bayadatsa futhi bayadla futhi bayaphuza futhi bayashada futhi bayendiswa njengoba nje uNkulunkulu asho ukuthi bayoba njalo ayikho indlela yokubamisa Kodwa-ke uma uqaphela kulonyaka omkhulu ebandla ngokwesabulo sesithathu kulonyaka manje kwakuyiwo owanikwa inkanyezi yokuza ngaphambi nje kokufika
Watch how scriptural Isaiah was when he said watchman
Bukani ukuthi uIsaya wayengokombhalo kanjani ngenkathi yethi mlindi isikhathi sinu sobusuku na wathi ukusa kuyeza nobusuku futhi Ini ubusa kuyeza kodwa ubusuku bufika ngaphambi kokusa kwakuyini na noma ngubani uyazi ukuthi ngaphambi nje kokusa emahoreni nje okusondela kwemini kuba mnyama kunokuba kwake kwaba njalo
Oh my friends listen to thus saith the Lord
Oh bangane bami lalelani uisha kanje inkosi uma licabanga ukuthi ingcebo yakhe kungaphambi nje kokusa ingakho lesisika ekhaya sisabekayo siphezulu komhlaba kungaphambi nje kokufika kwenkosi uJesu akusekho themba elisele akulutho ngaphambi kokufika kwakhe izizwe zimelele nezizwe futhi bakhohlisiwe bedlule endlini yokucwaningela kaNkulunkulu baze bathola amandla okuqhumisana omunye nomunye babe ngumlotha we-athomu futhi babi futhi abakholwa futhi abafani noKristu
And the only motive they have an objective is to destroy.
Futhi kuza kuphela abanayo nomgomo ukubhubhisa futhi baphefumulelwe ingelozi ebhubhisayo eyathunywa ivele ezulwini ukuphefumulela laba bantu.
Let me say in the name of the Lord Jesus.
Ngakugisho kameli lenkosi uJesu umoya ongcwele usithumelele umlindi emposhakweni futhi njengoba abantu bememeza isikhathi sini sobusuku na Ukhathazekile yini ngelempilo na? Ukhathazekile ngesono na? Ukhathazekile ngodwendwe lomgcwabo nokukula nokungabesaba uNkulunkulu kukho konke na? Ngabe ubusuku bubebude futhi ukhathazekile na? Izikhathi sinye sobusuku mlindi na? Wathi kusa kuyeza niyayibona induduzo na? Nobusuku futhi buyeza? Yini busuku na? Bukani ukuthi kwakusekuzwaneni kuphelela kanjani nomphalo? UIsaya ayeyikho izifundo ezivamile zezemvelo njalo ukuthi ukusondela kwelanga kujiyisa ubumnyama ndawonye futhi kubenze bube mnyama.
It's darker before day than any other time in the night.
Kumnyama kakhudlwana ngaphambi kwemini kunanoma ngasiphi esinye isikhathi sobusuku. Kungani na? Ngukukhanya kusondelayo okukwenza kube mnyama futhi ngukusondela kwenkosi uJesu manje kulethe lesi sigayekaye phezu komhlaba. Akashongo yini ukuthi lapho lezi zinto ziqala ukufezeka phakamisa ikhanda lakho ukuhlengwa kwakho sekuyasondela na?
Palestine is a nation.
Palestine isizwe. AmaJuda abuyile vela kuwo wonke umhlaba futhi abekwe lapho ukumbona eza njengoba uNkulunkulu asho ukuthi bayokwenza. Fundani umfanekiso womkhiwane lapho uveza imiphobo yawo.
He said, so will it be that this generation shall not.
Wathi kuyoba njalo ukuthi kulesi sizukulwane asikudlula, asikuqedwa, asiya kuphela kuze kuthi zonke lezi zinto ziqedwe. Siphisa lesi sizukulwane na, isizukulwane esibona umkhiwane uveza imiphobo yawo. UIsrayeli ubelokhu engumkhiwane njalo. Lokho kushiywe izibotho inkasi kudlile, kwasho uJoweli. Lokho kushiywe inkasa isilwanyana esinehuku siyakudla. Futhi lokho kushiywe yisilwanyana esinehuku isikonyana sikudlile. Futhi uma uziqaphela lelo yibhungane lifanayo ngasinye salezo zinambuzane ezidla nya isihlahla, isinambuzane ezifanayo kuphela ezigabeni ezihlukile.
And the same sin in
our sinners sifanayo nokukholwa kwaqala ukudla amaJuda kwaqeda ukuthi uJesu wayengesuyo Kristu lokho kudla lo muntu kuze kuyofika esiqwini singatheli lutho futhi umprofeti wakubona futhi wakhala izinkembezi kodwa inkosi yathi ngizobuyisela washo inkosi yonke iminyaka leyo inkasa nesikhonyane nezibotho okwakudla. Futhi ngokokuqala nga iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu amaJuda abuyela ezweni lawo lendabuko. Leso sizukulwane asisoze saqedwa, asisoze zedlula zize zonke lezi zinto zigcwaliseke. Kodwa ke ngiyakuthululela umoya wami ezinsukwini zokugcina, washo uNkulunkulu, phezu kwamadodana namadodakazi ami futhi aya kuprofetha futhi ngiyakuveza izimangaliso.
The sicker being healed, great powers are being done by the
Wakulayo bayaphulukiswa amandla amakhulu ayenziwa ngomoya ufanayo owahlala futhi wawungatshela uAbrahama ukuthi uSara wahleke egumbini ngemva kwakhe. Khona ke siyamemeza mlindi isikhathi sini sobusuku na? Futhi wathi busuku buyeza, bukani busuku kuqala ukusa kuyeza kuqala bese ke ubusuku nabo.
Just before the breaking out day, there's always one great light.
Laphambi nje kokusa kuhlala njalo kunokukhanya okukhulu okukodwa okuhlala njalo kubekwe emazulwini futhi lokho yinkanyezi yokusa. Uma ubona inkanyezi yokusa ikhanya kakhulu, ikhanya kakhulu nakakhulu, khona ke umhlaba uba mnyama ngokuba mnyama kakhudlana. Futhi isizathu sokuthi kukhanye kakhulu yingoba umhlaba umnyama.
And the church of this life.
Ujibanda lalelizi zinsuku zokugcina ababiziweyo nomzimba kaKristu okhethiwe uthenjiswe iBhayibheli ukuthi uzobanikeza inkanyezi yokusa.
Watchman, what of the night?
Lindi isikalisini sobusuku na kuzokwenzekani na nako ukushabalaliswa nyakuza emhlabeni wonke kodwa ngaphambi kwalokho ukushabalaliswa kwenzeke ibandla lika Jesu Kristu liyongena ohlithweni ukuhlangabeza inkosi yalo.
What is the morning star to do? What makes the stars so bright? Uzokwenzani
kanyezi yokusa na? Yine yenza izinkanyezi zikhanye kakhulu ngaleso sikhathi na? Ngokusondela kwelanga, inkanyezi yokusa ibonakalisa ukukhanya kwelanga. Ezinye izinkanyezi zibonakala zifiphala ngalelo hora.
All the man-made theologians.
Yonke sayenzi yezekolenzi okumuntu konke ukubanda ukunganaki okubandayo kuzokoma kodwa lowo mlindi ehlezi ngaleyo emposhongweni nenkanyezi yokusa izobonakalisa umlayezo weqiniso wenkosi uJesu sondela ngokushesha ngoba ukhanya kakhulu nakakhulu ngaso sonke isikhathi lapho ilanga liqala ukuphuma. Oh, bengingathi zinkanyezi zokusa vuka ukhanye enkazimulweni kaNkulunkulu ngokuba ukusondela kobumnyama baphakathi nobusuku kuphezu komhlaba futhi ubumnyama obuyisigayigaye phezu kwabantu kodwa ukusa kuyeza nezinkanyezi zifanele zinikeze ukukhanya kwazo. Cabangani ngalelo hora lesabekayo elibhekene nomhlaba wonke. Cabangani ngalezo zigayekayo esesabekayo esibhekene nawo wonke umuntu ongazindisiwe namhlanje. Zonke izizwe nazo zonke izintaba, nawo onke amapulazi nazo zonke izindlu abazikhayisa kuzo ziyokwenziwa uphawuta, zibe ngumlotha wentabamlilo futhi ngesikhashana ngokuphazima kweso. Kodwa labo abathanda inkosi, labo abanokukhanya kwenkanyezi yokusa, labo abambukayo futhi basuke ezintweni zezwe, futhi njengoba uPaulu walobe encwadini yakhe yokuvala ngaphambi kokuba ashiye umhlaba, wayekhathazekile futhi elovalo futhi ekhathele. Wo ngilizwela kanjani lelo Jude elincane pho?
When he said, let no one trouble.
Lapho lithi makungabikho ongikhathazayo ngilwile ukulo kuhle futhi ngiqedile ibanga lami ngikugcinile ukukholwa futhi kusukela manje kukhona umqhele wokulunga inkosi umahluleli olungileyo ayonginika wona ngalolo suku. Kona ke wacabanga ngezinkanyezi zokusaziza wathi hayi mina kuphela kodwa nakubo bonke abathanda kubonakala kwakhe. Wo phakamisani amakhanda enu ukuhlenga kwenu kuyasondela. Lindi yine yenza iphepha lisho lokhu na? Yine yenza isayensi yesabe ukunyakaza na? Yine yenza iPentagon yesabe ukukhipha ulwazi na? Ngoba bantu bebezo zibulala futhi baphonse imali yabo ezitelatini nezinto. Yini ebiyo? Yini indaba na? Kuyini na? Isikhathi sini sobusuku na? Ukusa kuyeza kunjalo. Kumayelana nani na kwenziwa kokusa kuzayo futhi kucindezela ngaphambili kukhanya kwenza ubumnyama obuyizigayigayi bufike ngaphambi nje kokuba ukukhanya kukhanyise. Ngijabula kakhulu ukuba ngumKristu, ngijabula kakhulu ukuthi ngingumlindi wakhe, omunye wabo omile odengene memeza kakhulu lukiselela ukuhlangana noNkulunkulu ngokuba ihora lokufika kwakhe liyasondela. Futhi wena lapho kuleli bandla kulokhu kusa, uma kukhona ongaqinisekile ukuthi inkanyezi yokusa ibonakalisa ukukhanya kwayo enhliziyweni yakho, umoya ongcwele omkhulu, kwangathi ungakulungiselela lokho ngokuba kukhona isehlakalo esikhulu kulezo zonke sezake zenzeka, siseduze khona manje, sibi emphethweni, sibuka umdlalo wasesiteji usuhleliwe. Sekukaningi kangakanani ngibuka amabhayisikopu ukuthi kukanjani eHollywood nasezindaweni ezahlukahlukene behlela imidlalo yabo yasesiteji nokuthi babathatha kanjani abadumile babo nokunye nokunye kwabo futhi babalungise futhi babaqeqesha kanjani nakho konke ngaphambi kokuba umdlalo wasesiteji omkhulu wenzeke. Ngangihlala njalo ngimangele ekubukeni futhi ngazi ukuthi kwakufanele kube inkohliso. zonke izinto eziyinkohliso zenziwe ngezangempela. Angeke kube khona idwela mbumbulu kuze kube khona elangempela. Angeke kube khona umzenzisi ngaphandle ukuthi kukhona umKristu wangempela. Angeke kube khona umlayezo wamanga ngaphandle kokuthi kube khona oweqiniso. Angeke kube khona ubusuku ngaphandle kokuthi kube khona imini impela.
As I watched them set their dramas, and I thought,
futhi ngenkathi ngibabuka abahlela imidlalo yabo yasesiteji, futhi ngicabangile, oh, simile ngaleyo emboshongweni kude ngaphezulu kwanoma yini kulelizwe, futhi sibheke izinto ezimbili ezinkulu kunazo zonke, ukuphela kwesikhathi nokufika kwenkosi. Masinyane isikhathi asisayi kubabiko, akusayi kubabiko isikhathi nokufika kwenkosi.
And the Antichrist,
futhi umbiko uKristu unezikhonzi zakhe zihlezi lapho, unobukhomanisi, unezimfundiso ezigqamile ezehlukene, unobusonto, unobukatolika, unobuprotestani, unakho konke kuhleliwe ukwenza umbukiso omkhulu. Kodwa ngijabule kakhulu ukuthi kunobaba osezulwini onabalingiswa bakhe abahleliwe, futhi walo mdlalo omkhulu wasesiteji lapho umphiki uKristu ebathatha ebangenisa kulokhu kufa kwaye yonke into. Ngisho nasesikhathini uNkulunkulu ukulungele emdlalweni wakhe wasesiteji ukuphakamisa ibandla lakhe liye ephakadeni emazingeni abuzisiweyo ephakade noNkulunkulu uqobo lwakhe. Lapho le mizimba emibi emidala iyoguqulwa futhi yenziwe ifani nomzimba wakhe oqobo okhazimulayo, nalokhu okubolayo kuyothatha okungafiyo, futhi ekufaneni naye siyoma phakade. Bukani, nina nibukela ithelevishini, nina enilalela umsakazo, nina enifunda amaphephandaba enu, nina enithanda ukuzwa izindaba futhi niyamangala ukuthi yini le. Lalelani iphimbo lami, ubusa kuyeza nobusuku buyeza futhi. Ukusa kuyeza kulaba abalungele ukusa, nobusuku buyeza kulaba abangakulungele ukusa. Wakathi uNkulunkulu angalungiselele izinhliziyo zethu namhlanje.
For the morning shall break eternal bright and fair.
Ngokuba ukusa kuyokusa kukhanya kwaphakade, kukhanye kubalele, futhi njengoba imbongi yathi lapho abakhethiwe bakhe bayobuthana emakhaya abo ngale kwezibhakabhaka, nxa ibizwa amagama phezulu lapha yangoba khona. Asikhuleke.
In this hour of gloom over the earth,
kuleli hora lezigayigaye phezu komhlaba nembubhiso ngapha nangapha, Nkosi uNkulunkulu, asikwazi nje ukuzwakalisa ukuthi sizizwa kasinjani nokubonga nokuthokoza kusenhliziyweni yethu ukuthi uJesu Kristu wehla evele enkazimulweni futhi wenziwa umuntu njengathi, wahlala phakathi kwethu. Kwenake lapho efele izono zethu uza ngendlela yaseparadesi, futhi wathathe imiphefumulo elindele wabhobokela kuwo wonke amandla emimoya leyo udeveli ayebophe umhlaba ngawo, futhi wenza umushwe ukuze ukukhanya kwelanga komusa kaNkulunkulu phakade kungakhanya phezu kwalabo abavumayo kukwemukela.
God grant today that man everywhere,
uNkulunkulu siphe namuhla ukuthi abantu kuye yonke indawo bazosheshe abasheshe bangene embusweni ngokuba umlayezo obulokhu uphuthuma njalo. Sheshani, sheshani, phumani ngelozi yasho eSodoma, angeke ngenze lutho kuze kuba uza lapha.
Lord grant that though the message,
Nkosi siphe ukuthi nakuba umlayezo ugcwele umusa namandla nothando, lokho uyaphuthuma. Siphe khona Nkosi ukuthi abantu bangashesha beze futhi bamukele uKristu futhi bagcwaliswe ngomoya ngcwele, ngokuba uJesu wathi labo abangaba kaNkulunkulu bayawezwa amazwi kaNkulunkulu. Bangathi bangeza futhi baphenduke ezonweni zabo, babhaphathizwe egameni lenkosi uJesu kukho ukuthethelelwa kwezono zabo, futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele ukuba balungise imiphefumulo yabo esimweni leso ibandla lokuqala elaliyizo. Kuzoba njalo lapho ufika. Siyabonga ngomlayezo futhi sikunikele ukuthi uzowubuzisa Nkosi ngobuhle bezinhliziyo zethu njengoba silindele kuwe egameni lika Jesu siyakhuleka amen. Ngamunye ngamunye sizongene sangweni lapho kuhlala nabangasayikufa lapho beshayela wena na izinsimbi zegolide animthandi nje na.
Now the message over. Let's just worship him.
Manje umlayezo usuphelile asimkhonze nje kanjalo emoyeni nje ulapha makhulu amazwi alukhulu kodwa ayiqiniso ngiwakhuluma egameni lika Christu ukusondela kosuku.
Regard me.
Ngikuthatha ngifuna lokho wena na asiphakamise nje isandla sethu phezulu. Uza Anizizwe izingelo sizicula na Yichubili lekaze mulo hallelujah Ulelo phakate Nandeli kute ngale yanje komfulo ucobezelayo lapho beshayela wena izinsimbi zegolide kikathi sadlala lokho futhi asixhawulane nomunye ongakuwe nandi phakade ngale yanje lapho yifinyelela kulolu ngokukholwa
kuphela
nje komunye nomunye sihambi ngiyajabula kakhulu kuba nawe ngamunye singene sakweni lapho kuhlala nabangasa igufa lapho beshayela wena na izinsimbi zegolide anizizwe izinsimbi manje sezikhala na Anizizwe izingelo sizicculana.
What is it?
Kwini na? Yichubili lenkazimulo hallelujah. Ulelo phakade likude limnandi. Ngale yanje ngomfulo ocwebezelayo lapho beshaya lezo Loko nje kuvele kwaletha ukuthize engqondweni yami ungame muva lapho uyakukhumbula kahle ngibe nenhlanhla yokuvakashela ibandla lidala lasePisca isikhungo seBhayibheli eCalifornia ngibe nenkonzo yodwa yasebusuku nabo leyo ngendala indlu yamandla yasekuqaleni indawo emangalisa kanjani pho ngihlangane nomelusi umfowethu Smith niyazi babhala iphepha banosizo abathathi minikelo yonke into eyimahala futhi sebebekhona iminyaka evile emashumini amahlala Lasungulo udokotela owayekhubazekile weza eCalifornia ukuzofuna usizo. Udokotela wathi akukho ongenzelwa khona. Ngikholwa ukuthi kokungudokotela Price ongasekho noma omunye umuntu owamkhulekela phezulu egumbini ngokunye okusa. Akatholanga miphumela kubonakala sengathi khona lapho lokho akusho lutho.
So
Lakoke waqala phuma wathi ngandlela thize enye ngiyakhola noma kunjalo futhi lapho eqala ukunyathela unyawo lwakhe lusuke esivimbelweni umlenze wakhe kubazekile weluleka wasungula iPiska Home. Ngobunye busuku ngangingaphesheya lapha ya ngishumayela babeminyene kulelo hole likhulu futhi amakhulu aphindwe ngamakhulu emile kuzo zonke izitalati nakho konke lapho bengene ngemuva futhi ngemuva kokuba umlayezo wawusuphelile ukuthi ize kwenzeka izinto ezimbili engingakaze ngizibone ngaphambilini empilweni yami. Babenge sona nje isigejane sabantu abathanda ukwenza umsindo omkhulu. Babenge sona isigejane sabantu abahlala boma. Babenge abantu abagcwaliswe ngomoya. Futhi ngiyajabulela leyo nhlanganyelo emangalisayo. Futhi ngenkathi sasise ngaphambi nje kokuba ngangizokhulekela abagulayo baqala ukucula into emnandi njengaleyo futhi ngama futhi ngamangala ngathi kunokuthile okwenzekayo lapha angiqondi ngalalela futhi ngezwa amakhwaya amabili. Ngathi kufanele ukuthi kukhona okungalungile futhi nganikile ikhanda lami futhi ezindlebeni zami futhi ngathi ho Nkosi mhlawumbe ngokuwawaza omsindo okuvela kule khwaya lapha ngizwa enye phezulu lapha phezulu le ezindongeni zendlu eziphakeme kakhulu ngathi kufanele kube phezulu lapho ngakho ngaphuma kulowo mgodi wabefundisi phezulu lapha endlini engaphansi yekhwaya kwakuphezulu lapho. Futhi ngathi kumngame ngathi uyakuzwa lokho sithando na wathi yini leyo na dadewethu Egan Bright ngasho uyakuzwa lokho na wathi yebo ngake ngakuzwa kanye ngaphambilini empilweni yami ngaya ngale kufort Egan Bright uyakuzwa lokho na yebo wonke umuntu ekhothamise amakhanda abo becula. Oh ngathi mhlawumbe ngifune ukuqiniseka angifuni ukunikaza kodwa Nkosi uma ngingufakazi wakho uma ngizoba ngumlindi ngizofanele ngazi ukuthi ngikhuluma ngani ngizofanele ngiqiniseke ngalokho njengokuphulukisa kukaNkulunkulu uma ngingaqinisekile angizukusho lutho ngakho uma ngingaqinisekile ukuthi lokhu ukufika kwenkosi bengingeke ngisho lutho ngakho ngifanele ngiqiniseke. Ngabuyela phansi emgodini futhi wakumuntu namakhanda abo ekhotheme futhi ukubizela ealtare abantu abaningi babeka izandla zabo ewindini beze kuKristu futhi babecula. Ngenkathi ngifika ezansi lapha ngathi Nkosi angeke kube njalo laba bantu abacula ezansi lapha singabantu nje abajwayelekile kodwa lokhu phezulu lapha bekuzwakala sengathi bekungambalwa mhlawumbe ezimbili noma izinkulungwane ezintathu zicula lapha kodwa kubukeke sengathi mhlawumbe bekuzoba izinkulungwane eziyikhulu phezulu lapho futhi bekungamanye amazwi amnandi kuwedlula wonke isoprano ephakeme ngempela njengamaphimbo abesifazane ngalalela futhi kwenza uhlevane lwaqubuka kimi. Ngabuyela emuva futhi umzuzu nje ngalalela ngakhuphukela phezulu ngabuya ngoba babelokhu beqhubeka nje becula emoyeni ngaphinde ngalalela kwakungesilo leliphimbo ngangibeza izandla lapha uhlobo lulodwe lephimbo nalokhu phezulu lapha olunye uhlobo lwephimbo.
So when the service was over, I said to the pastor,
Gako, lapho inkonzo siphelile, ngathi kumeluzi imeluzi, ngizwe ukuthile kuxakile, wathi bekuyini futhi Branham na, ngathi ngizwe amaphimbo esoprano besifazane emaphimbweni aqeqeshwe kakhulu, athandeka kakhulu engake ngaweza empilweni yami, phezulu lapho, wathi ezwakale izikhathi eziningi lapha mfowethu Branham. ngangifunde ngomama omdala ngiyalikhohlwa igama lakhe manje owayejwayele ukukhulekela abagulayo futhi ngobunye ubusuku emva kokuba umelusi wayeseyivalile intshumayelo yakhe umama omncane wehlele ezantsi ukuba ayokhulekela abagulayo wayenabayisihlalo noma abantwana abancane abayizithupha ngakuye kanye naye futhi wama futhi walalela phezulu futhi ngunkosikazi Woodworth Edda uma nonke senake nayifunda incwadi yakhe futhi wezwa wathi ikhwaya icula ngaphezu kokucula ebandleni emva kokuba amaphimbo esekile phansi lapha kwakusalokhu kuqhubeka kucule niyabo futhi ngamalapho futhi nje khona-ke emuva le kwingemuva lendlu niyabona ukuthi kuhleleke ngokuphelele kanjani na manje ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi ngiyakholwa ukuthi kuyisipho sikankulunkulu esisebandleni ngiyakholwa ukuthi sisetshenziswe ngokungafanele njengeminye imibhalo esetshenziswe ngokungafanele kodwa ukhona wangempela yebo futhi lo muntu wasukuma ngemuva endlini emuva le futhi washo cishe ngamane noma amagama amahlanu ngolunye ulwimi hhayi hhayi nje kwakukululwimi lwesigodi wawungezwa wonke umuntu wayethule futhi okuthile kwahamba phezu kwami angikaze ngibe nencazelo empilweni yami futhi angikaze ngikusebenzise ngalezo sikhathi ngoba ngangesaba lezo zinto ngezikankulunkulu kungcono ungazikhohlisi ngazo futhi okuthile kwathi kimi umelusi uzokhuleka umkhuleko wokukholwa ngangifanele ngivale umlomo futhi ngalinda futhi nakho kufika futhi ikakasi liza ngapho futhi lathi umelusi uzokhuleka umkhuleko wokukholwa ngacabanga Nkosi anginazo iziphiwo zokuhumusha esami ngukukhulekela abagulayo ngakho anginazo izipho zokuhumusha futhi ngaphinde ngavala umlomo wami futhi ngama ngathula futhi khona-ke nje umelusi wasukuma waseqala ukukhulekela abagulayo wo ungunkulunkulu ukugula kwaphulukiswa kuye yonke indlu indawo zonke kuyini na ukusa kosuku kusenegatsha elincane elisasele ungakhathazeki unkulunkulu akakaze angabi nofakazi ngithemba manje ukuthi okunye kuyimfihlakalo okukhulu ndawo ndawo mhlawumbe hhayi ngephimbo lengelosi kodwa into ethile izovumela zonke isoni uma singaba khona esinjalo kule ndlu sazi ukuthi ubusuku buyasondela ngokuba mnyama kube mnyama phezu komhlaba futhi ubumnyama obuyisigayigayi kodwa ukufika kwenkosi sekuseduze lokho okukwenzayo futhi njengomlindi wenu bengingathi ukusa kuyeza lungani izinkanyezi zokusa khanyani bangaki abangathanda ukukhunjula emkhulekweni wokuvala ngaphambili kokuba sihambe phakamisa nje izandla zakho Nkulunkulu othandekayo uyabona abantu njengoba bephakamisa izandla zabo futhi baqothe kulokhu abaningi balabo abahlola amaphephandaba bahlole osiyazi bokudabuka kwezinto izincwadi nezindatshana zezinto ezahlukahlukene kepha nokho angeke bathole impendulo kodwa nakhu kuyeza kulokhu kuza ebhayibhelini ukusa kuyeza nobusuku buyeza futhi futhi siyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzobusisa wonke umuntu lapha abaphakamise izandla zabo futhi uyazi ukuthi yini engemuva kwaleso sandla esiphakanyisiwe
And Lord, I believe that right where they are sitting now.
Ngikhosi ngiyakholwa ukuthi khona lapho abahlezi khona manje ukuthi uNkulunkulu osezindaweni zonke angakwehlukanisa kubo ifa labo lomoya lowo abawufunayo ngaleli hora. Banikeze ngamunye Nkosi ngenxa yezwi lakho nesifiso sabo nangesithembiso sakho sobuNkulunkulu esingasoze sehluleka bangathi bangakwemukela lokho abakuphakamisele izandla zabo njengoba nginikela lo mkhuleko esikhundleni sabo egameni leNkosi Jesu bangathi bangakwemukela amen
God be with you Now we have just a little time For the, now we're going to pray for the sick.
Ngulukula benani, manje sinesikhashana esincane nje se, manje sizokhulekela abagulayo. Ngijabule kakhulu ukwazi ukuthi kunethemba ngabagulayo. Inkosi ethethelela bonke ububi benu, eyelapha zonke izifo zenu. Futhi mina ngokuxakile nje njengoba kunjalo ngiyinyakazisekile ezikhashaneni esedlule ngomama omncane lele kulolu hlaka futhi uyisisulu sesifo seHodgkin futhi ngikholwa ukuthi kunina ohlezi lapha naye ngiqinisekile impela yebo kunjalo ukuthi lo mama ubengitshela ngomntwana wakhe futhi bengizama ukumkhuthaza futhi nje ukubiza futhi emva kwalo mlayezo ngizwa ukuthi insindiso yinto yokuqala ukuphulukisa kungokwesibili ukuphulukisa kungahle kudlale kuze kube sekugcineni kwempilo yakho iminyaka eminingi kungahle kukunikeza injabulo nentokozo ngenkathini selapha emhlabeni kodwa kuzokhawuka neyenu nokufa kwenu kodwa umphefumulo osindisiwe unokuphila kuphakathi awusoze wabhubha noma akukho lutho oluyoke lukususe kini sekuhambile kwangena ezincwadini zikaNkulunkulu ukuba kuvuswe ezinsukwini zokugcina into enkulu yinto yokuqala okokuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ezinye izinto zizokwengezwa ngingathanda nje ukunikeza ubufakazi obubodwa bokuphulukiswa kwalesi sifo esesabekayo leso lona wesifazane osemusha esimphethe futhi kwaba nesikhathi esithile sedlule bangahle babekhona kulokhu kusa angikho lapha kaningi kakhulu kwazi ukuthi ngubani ubani abaningi benu angibazi kodwa kwakukhona intombazane encane lapha esikoleni sethu esiphakeme futhi yayiphethwe yilesi sifo iHodgkin futhi yayiswa kudokotela ngalezi zigaxa ezinkulu zanda kuyo futhi bathatha uphisi wesigaxa futhi bawuthumela ukuthola ukuthi kwakuyini futhi kwabuya isifo seHodgkin esingelapheki futhi umama wayengafuni ukuthi umntwana azi ukuthi kwakuyini inkathazo yakhe futhi odokotela beluleka umama ukuba nje avele amyekele aqhubeke aye esikoleni ngoba wayenezinsuku eziningi kakhulu ukuba aphile ekugcineni wabhobokela enhliziyweni futhi isifo iHodgkin ngumhlavuza siyakwazi lokho ngesimo ngakho ke bathumela intombazane encane esikoleni ukuyidedela ife
and she called me up
futhi mama wayengophiyazayo futhi wangishayela ucingo futhi wathi ngifuna ukuyiletha kodwa ngiyaqonda mfuthi Branham ukuthi emiqeni yakho yomkhuleko isikhathi esiningi ubiza izifo ziphume uma unokuphefumulelwa kukamoya wathi ungaba nomusa kakhulu uma umoya ongcwele wembula noma yini ngomntwana ukuba ungakusho na Awu ngathi ngicabanga ukuthi ubengakwembula uma engafuni ukuba kwaziwe ngathi ngicabanga kanzima kanjalo futhi ethabenakele lami lapha akuvamile ukuba ngibe nalezo uhlobo lwemihlangano ngathi ngikhulekela abagulayo nje futhi nenekazela incane lingena emgqeni futhi ngabuza unina ungumkhristu na wathi qhabo ngathi ngabe intombazane ingumkhristu na qhabo ngathi leyo indlela esabekayo kuhamba uphumele ezweni futhi ngathi angeke uphinde uyibone uma ihamba ikuleso simo ngakho lapho ininikazile nyukele egumbini ngalokho kusa futhi ledlula khona ngakule ndawo efanayo lapho intombazane esencane yakhulekelwa khona ngakho ke le ntombazane izoba njalo emizuzwini embalwa ngayibuza ngangiyazi futhi ngathi ngabe uyininikazile ivele esikoleni siphakeme lapha na yathi ngiyilo
I said, are you aware of your sickness?
Lati, uyazi ngokugula kwakho na. Yathi odokotela bangitshela ukuthi bacabanga ukuthi ngizophila. Awu ngathi kanjani ke uma ungaphili na? UngumKristu na. Yathi qhabo mnumzana ngisuye. Ngathi ungathanda ukuba ngumKristu na. Yathi ngingathanda. Futhi ngathi ungayinikela inhliziyo yakho kuKristu na futhi yathi yayingakwenza nenina wagijima wenyuka wathi naye wayezokwenza naye ukuthi ngababhaphathiza bobabili khona lapha echibini ngakhulekela intombazane sencane futhi isikhathi saqhubeka futhi ekugcineni intombazane iqala ukuba ngcono emuva kwezinsuku ezimbalwa yona ingazi ukuthi yini eyayingalungile futhi emuva kwesikhashana bayithatha bayibuyisele ekucilongweni futhi abawutholanga umkhondo wazo nhlobo. Kukhona angithandi ukukhuluma izinto zokuzikhukhumeza ngabantu kodwa ngithanda ukuba qotho ngabantu. Kunendoda kuleli dolobha eyaziwayo kakhulu futhi umfowethu ongumkristu kahle, kuke njalo ibingeke ibe yidikoni laleli bandla. Ngiqonde umphatheli webandla futhi khona manje futhi yavele nje yakuthatha kwaba kuyo qobo ukugcina udabalwa leyo ntombazane. Kwakuyiminyaka kamuva emibili noma iminyaka emithathu kamuva inenekazi lasendi siqedile isikole salo futhi lalihamba nomfana futhi ngahlakala nalo esitalatini ngelinye ilanga futhi lalijabule kakhulu futhi lafakaza ngenkazimulo namandla kaJesu Kristu emva kokuba babelitshelile ukuthi kwakuyini. Intombazane ishadile inabantwana futhi ihlala ngokujabula futhi uyise uyafika endaweni yebhizinisi lale ndoda ukuba azogunda izindwele zakhe futhi umnumzane igeni lapha obekade elokhu eqhubeka nodaba sonke lesi sikhathi futhi intombazane iphilile saka futhi sekube yisikhathi esingakanani mfowethu igena iminyaka eminingane edlule bekungenjalo na futhi iyaphila namhlanje ebufakazini bokuthi uNkulunkulu uyasiphulukisa isifo seHodgkin. Oh kuhle kakhulu kwazi ukuthi emahoreni osizi ukuthi sinesiphephelo leso siphephelo kuKristu. Ngifuna kubika ngenzele nje ngini nonke into ethile encane emhlanganweni okusanda kwenzeka nje. Inkosi yayinhle kakhulu ekuphenduleni kuyo yonke imikhuleko yenu njengoba ngiyentshonalanga ngiyela umhlangano khona manje nje emavikini ambalwa edlule amaviki amabili. Futhi ngenkathi sisethulisa engqungqutheleni ngangingezukukhuluma ngoba ngangizoba nomhlangano lapho kodwa abefundisi babenezinye izivuselelo ezaziqhubeka. Ngakho-ke ngangingeke ngibe nomhlangano ngaleso sikhathi kodwa ngedlula ukuthatha umfowethu Agenbright ukumyisa eCalifornia unkosikazi nami noJoseph omncane. Futhi ngalokho kusuku ngenkathi singena sekulethi ngakuqonda ukuthi Warren Roberts noTommy Osborne babezoshumayela ngalobo busuku. Ngakho mfowethu Agenbright washayela emahotela waze wathola lapho sasikhona wayesethi wozani nehlele emhlanganweni. Ngakho weza ngapha yena nomfowethu Sanmore, i-Christian businessman, inhloko yomkhandlu wezikhulu zesonto eMinneapolis. Beza ngapha benzela mina futhi ngangena futhi sebevele benedina endlini yokudansela emayo indawo enhle osozigidigidi behlezi lapho. Futhi ngakho-ke niyazi ukuthi bengingazizwa kanjani ukuya endaweni enjalo. Ngangingazi ngisho ukuthi imimese nezifoloko zisetshenziswa kanjani ababenakho etafuleni kodwa ngangena futhi ngenkathi sengingenile uOrra Roberts wayeshumayela futhi wayeshumela ngobuningi bempilo ngobuningi futhi etshela iChristian businessman ukuthi uJesu wabamba izinhlanzi wazifaka emanethini futhi wayeneziningi kunalezo ababengazisebenzisa. Futhi umfowethu uRoberts uyisikhulumi esinzima njengoba sazi futhi wathi kunokuningi kakhulu kwawo wonke umuntu futhi wathi manje ngakha itempeli ngapha mhlawumbe kubize izigidi zamadola uthi lakhiwe ngemabulo emhlophe. Futhi wathi ngaba nalo cishe ngxenye futhi ngaphelelwa yimali. Futhi wathi khona-ke ngahamba nganqamula isitaladi ngelinye ilanga ukuba ngilibuke. Futhi udevil wathi uyazi ukuthini na abantu bazodlula bese bethi yilokho uOrra Roberts akwenza. Wathi khona-ke ngathi kudevil kodwa bazofanele bathi uOrra Roberts uzamile lokho kuhle. Futhi wathi khona-ke kwakubekwe phezu kwenhliziyo yomnye emini bhange lapha edolobheni ongiboleke ngaleya cishe amadola ayizigidi ezimbili ebhange ukuqedele sakhiwe amabhange awakwenzi lokho uyakwazi lokho uthi wathi lowo somabhizinisi othile umnini bhange uhlezi ukhona manje wathi akifuni ukubiza igama lakhe ngoba ngempela akasuye owabantu bevangeli eligcwele kodwa wathi ulapha futhi wathi angicabangi ngisho ukuthi uzisho ukuthi ungumkristu kodwa wathi okuthize kwakuyekazisa inhliziyo yakhe futhi wangivumela ngibe nayo imali wathi uma efuna ukusukuma washo ubengasukuma kodwa angizukuyihlambalaza indoda indoda yasukuma yathi angihlambalazeki mnumzane Roberts yase ihlala phansi yaseke ngiyangena futhi ngangihlezi phansi kodwa-ke mfowethu Roberts ngokushesha nje esiqedile weza ngapha futhi wangixawula futhi wangijonsela phezulu ezingalweni zakhe futhi nje imizuzu embalwa khona-ke kusobala abantu abaningi bayeza niyazi bekhuluma ngenkathi sasisadla futhi befuna imihlangano nokunye nokunye nabefundisi kwasekuthi-ke uDemos Shakarian wasukuma ungumongameli we-Full Gospel Businessman futhi wasukuma futhi wathi niyazi ngizwa nje ngiholeleke kutheni umfowethu Branham uzofanele asishumayelele kulobu busuku umlayezo wokugcina awu angazange ukuthi ngithini futhi waqala ukukhuluma ngamadoda ngaleyo nkathi ihlezi lapha wathi nangu sibanibani ngihlangane naye namuhla bebengitshele ukuthi bangabanikazi baleli banga lezindlu ezintathu noma ezine ngokuphelele ze-Miracle Mile oso zigidigidi nabantu bezinkomo nokunye nokunye futhi bengingathini emhlanganweni onjalo na kodwa niyazi kuhlale kukuhle kukwedlula konke ukuhlonipha ngakho-ke ngasukuma ukuba ngikhulume okuhle kunakho konke bengingakwenza futhi ekupheleni kwekonzo konke sekuphumile enqubweni ukunikeza ukubizelwa e-altari endaweni enjalo kodwa niyazi ngenze ukubizela i-altari ezinkonzweni zomngcwabo ngakho-ke ngacabanga nani ithuba elihle futhi ngenze ukubizela i-altari futhi onke lawo madoda acebile labesifazane beze enkosini ujesu futhi banikele izinhliziyo zabo ekosini ngamangala ngosozigidi oyedwa unkosikazi kasozigidigidi efake esincane isigqoko sinezimpaphe ezihlotshisiwe phansi ngaseceleni mhlawumbe sasimbize amadola ikhulu
And the tears running down her cheeks, she caught me with a hand.
Futhi izinyembezi zehlezihlathini zakhe wangibamba ngesandla wathi umfowethu Branham inhliziyo yami inyakazisiwe wathi bengicabanga ukuthi bengingumkristu kuze kube manje wathi ngifuna ukukhonza inkosi futhi ngathi ngiyabonga futhi kona-ke emizuzwini embalwa ukuthile kwathi kimi khulekela abagulayo manje ngacabanga oqhabo angeke ngikwenze lokho sengivele ngiyiphazamisile lendlu enkulu yokudansela ngakho-ke uma ngikhulekela abagulayo bazocabanga ukuthi ngempela ngiwuhlanye ngakho ngacabanga impela inkosi ibingeke ngitshele lokho mhlawumbe sengisetshenziswe wonke ngenxa yalokhu ukuphenduka ngakho-ke ngizothishelele futhi ngihlale phansi futhi ngehlala phansi ngasetafuleni lesikhulumi ngaqhubekela izansi khona impela ekugcineni futhi ngahlala phansi nomfowethu Jack Moore wayehlezi lapho ekhuluma futhi ngabuyisele inkonzo emuva kumongameli umnumzane Shakarian
He got up and he said,
"Kodwa ke lapho esukuma futhi wathi, "Niyazi uthini na? Oh, uNkulunkulu kufanele ukuthi wamthinta ehlombe." Wathi, "Ngizwe ngiholeleke kuba umfowethu Branham abuye futhi akhulekela abagulayo." Ngacabanga, "Oh, kunjalo impela." Futhi ngasukuma futhi ngabatshela futhi ngathi ngimuzwile lokho futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ngithethelele kodwa kungcono uma uthile ethintiwe futhi niyazi kusenza sonke kanye kanye sazi ukuthi ngokusebenza kukamoya ngakho ngathi manje ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu akusikho ukuthinta isixobo esiqoshiwe umfanekiso wesilwane esiwuphawu lwesilwane akuyona nje into ecatshangelwayo uNkulunkulu ofanayo wasindisa bonke laba bantu lapha esikhashaneni uNkulunkulu ofanayo ophulukisa bonke abantu olapha ngokukholwa okulula nje ukumkholwa ngathi niyakukholwa na futhi manje emfihlakalweni ebandleni lami njengoba nazi inkonzo yami iyashintsha futhi wo ushintsho oluyinkazimulo kanje pho wo nonke niyawakhumbula amazwi akade ekhala futhi njalo uma kwenzeka ukuthize kuyenzeka Lapho ngingena ukuzokhuluma ngalokho kuza kuze kimi yisho kulentaba kungani kube njalo na bekukukholwa noma yini ngokukholwa ukukholwa akusiyo into oyisebenzayo ukukholwa yinto nayo futhi ngacabanga uma bengihlala njalo nginemathoni ngokukholwa kwami ngabantu ngokuhle njengoba inkosi ibinjalo ikhombise izinto ikhulume imibono yonke into ibiphelele nina bantu niyakwazi lokho akusiyena umuntu ngamunye akusiyena umuntu nguNkulunkulu okwenzayo futhi lesi sithombe lapha sihambe kanjani ezweni lonke lezo ezisejalimane futhi lapha emavikini ambalwa edlule mhlawumbe izihambi lapha azikaze zisibone zithole esinye nginakho ekhaya inganhlanye lenkosi uJesu iminge muva ngo lapho engangimi khona nezandla zayo ziphumile nezinkotha zomlilo zindiza zisuka esandleni sayo ngenkathi ngisakhuluma ngendaba ethi yithi kulentaba ngqubule futhi ungangabazi enhlizweni yakho kodwa akholwa futhi sinakho kusetechni imibala yeKodachrome futhi banakho manje ekhaya futhi benza sekuhloliwe manje yisayensi nokungena kunye futhi izindlu zokucwaningela kuzophuma amadizayini okunye okwenza cishe okuyisithupha kwakho manje ezindaweni ezihlukene ezithathiwe Lokhu okuqamile kakhulu kwakho konke ngokaze kubonwe nansi intshebe yakhe ubuso bakhe inganhlanye lakhe izingalo zakhe zilenga futhi ngangimi phakathi ngokanje futhi lapho aye nezingalo zakhe angeke ubone ngisho indawo yami kanjalo ikhanda lami bese ke kuba izinyawo zami phansi kwiphansi ikhanda nezinyawo nje yilokho kuphela kokusele niyabona futhi futhi umile nezingalo zakhe ziphumile kanjena futhi ngelula izandla kanjena ngishumayela ngithi yisho kulentaba futhi ngalesi sikhathi okuthize kwenzeka futhi bathwebule isithombe sakho futhi kwakulapho ngemuva sonke sinemibala futhi esikhulu ngakho ke njengoba uNkulunkulu ehlele ubasketi omkhulu weminduzi khala uhlezi usondele ungumduzi wesigodi futhi usithelaphi izitembezi izinhlunguna siphuma kwiminduzi uze kunjalo isiphi izitambisi izinhlungu uNkulunkulu anaso na ukuthula izitambisi izinhlungu sikwenza nje ukhohlwe yizo zonke izinkathazo zakho izitambisi izinhlungu kwababhemayo bazibulala kanjalo ngaleso sitambisi izinhlungu uNkulunkulu unesitambisi izinhlungu amen utambisa bonke ubuhlungu uphulukisa konke ukugula ususa konke ukukhathazeka inqobo nje uma siphefumulela esitambisini izinhlungu sakhe sinokuthula futhi upasikiti mkhulu eminduze uhleli ngaphambili ngo lapho ngangikhuluma khona emsamo futhi ngakhulekela abagulayo lapha eTulsa futhi ngavele nje ngehla futhi ngaphuma futhi cishe imizuzu eyishumi angeke ngifune ukubiza igama lomvakeli kodwa wesifazane owayenesifo samathambo sokugodla owayesebenzela lomvakeli wayengoloba ngokusheshisa onciphisa amazwi futhi wayedingeke ukuba akuthayiphe kanje ngoba izingalo zakhe namahlombe kwakuboshiwe wayethayipha kanjalo futhi lona umkhulu lomvakeli odumile lapho eTulsa wayemqashile emsebenzini wakhe ukumnika umsebenzi futhi waqala kuhamba ehla ngeholo futhi khona manjalo izingalo zakhe zaxega futhi uqala ukucuma nokumemeza waze wadonsa kunaka kwawo wonke umuntu phezulu lapho futhi lewo wesifazane othandekayo ewa ngamadolo akhe futhi ephakamisa izandla zakhe futhi ezishaya kanjalo kazimule kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayemkhululile imizuzwana embalwa nje emva komkhuleko futhi ngathi ngiyelele ngangene ukulalela nokubona ukuthi wayethini wathi bengizihambela nje ngenhla yeholo futhi ngathi awu makabonge uNkulunkulu futhi ngaphenduka ngaqalaza kuhamba ngenye indlela futhi ngezwe ezansi le lapho ngibone zonke izoni zigijima ndawonye ukubona ukuthi kwakuyini indaba futhi nantso indoda ethatha indawo umfowethu Gardner yona kanye indoda enginikeza lesudo Abaningi benu bayamazi umfowethu Gardner eBinghamton eNew York umthengisi oqamile wase Oldsmobile weminyaka emithathu edlule wathengisa izimoto eziningi zase Oldsmobile kunanoma yimuphi omunye umuntu eUnited States
And he flies in a private plane.
Futhi ndiza ke ndiza engasese futhi ngaphezulu kancane kwenyaka odlule igama lakhe uGeorge Gardner futhi yena umshayeli wendiza eyedwa wayeyedwa futhi wawa futhi ibhanoyi futhi wakhumisa amadolo akhe amaqakala akhe futhi imilenze yakhe nezinyawo kwakugongobele futhi yena wayihamba kanje nendiza yakhe futhi wayekhona ngenkathi kwenziwa umkhuleko futhi wayiphumile holo lapho kwakukhona idili futhi babemtholele igumbi eliseduze futhi ukuze angeke abe nenkinga yokuhamba aye muva naphambili futhi lapha kwakungubufakazi bakhe wayeye egumbini lakhe futhi wahlala phansi engesiye ngisho uKristu futhi wathi ngandlela thize ngiyamkhola lowo mfo mncane nebandla ushumayele phezulu lapho kulobo busuku futhi wathi waqala ukuqaphele izinzwane zakhe ziqala ukugagazela futhi wagxuma uwema ngezinyawo zakhe ephilisiwe ngokuphelele emile phandle lapho edumisa uNkulunkulu emi ephakamisa imilenze yakhe eyehlisa futhi enyusa kanjalo futhi emaceleni ezinyawo zakhe nakho konke efakaza njengenkazimulweni kaNkulunkulu kanye futhi ngaphambi kokuba sikhulekele abagulayo ngangihlala nomfowethu Ken Bright futhi umngani wami omuhle uLeo noJini uyazi ukuthi ukushaya izincingo kuyini ukuphuphuzisa ucingo futhi umfowethu Ken Bright wayeluphendula futhi uyazi angeke ube kuyo yonke indawo kodwa kwenzeka ukuba ukuthi ngalubamba ucingo ngiyakholwa ingakho inenekazi lilapha ngikholwa ukuthi ingakho nonke nilapha ngikholwa ukuthi ingakho ngilapha ukuthi sihlangane ndawonye ngenkazimulo kaNkulunkulu ngesizathu esithile kungani size ngapha ezindaweni ezinoayisi ukuba lapha kulokhu kusa na ngakho ke ngabamba ucingo ngoba umfowethu Ken Bright wayengekho kumbini futhi lwathi ngithanda ukukhuluma nomfowethu Branham ngathi ngingumfowethu Branham waye yindoda yaseSpain wathi nomzane ngiyazi akunangqondo cishe impela kimi ukuba ngibuzo umbuzo engizobuza wathi sengiyabona ukuthi abantu badonsa kanjani kanjalo njalo kodwa yathi ngisithuke senkolo eMexico futhi wathi emuva lapha ngihlala lapha ela Crescent futhi ngisanda kufunda nje emahore lambalo edlule ukuthi ubukade usedolobheni futhi wathi ngibuyise ingane yami ukuzama kuyiletha kuwe noma kumfowethu Robert noma abanye babazalwane bakho okhulekela abagulayo futhi wathi ngokuthi ingane yami ukukholo kwami ngiyacabanga bekuthe kubaba uthakathaka kancane wathi ingane yami ayikakabi nezinyanga ezini budala futhi ibulawa ngumdlavuza futhi okuthile kwathi kimi yana kuleyo ngane awukathi mnumzane ngizotshela umfowethu Ken Bright futhi ngitshele ukuthi ingane kuphi ngizohlangana nawe ngakho-ke uthola ngithola umfowethu Ken Bright futhi uyamtshela ngakho sangena emotweni futhi sehla futhi ngahlangana nonkosikazi wakhe omncane futhi yena engumexico nakuba engabukekanga wayenesikhumba esimhlophe esikhanyayo kodwa wayengummexico okungukuthi abakusemexico izikhathi eziningi banezinwele ezimhloshana ngoba baphuma phakathi athi kwaseSpain namandiya futhi kukhona amanye alawo mandiya anezinwele ezimhloshana ezimhlophe njengeqo futhi khona ke umkakhe wayengowaseFinland enezinwele ezimhloshana eziqinile impela owesifazane omncane nomoya omuhle impela futhi ngaya naye esibhedlele kuyobona ingane yakhe lapho ngingene egumbini babenakho eduze kwesizinda sabahlengikazi ngokuba ingalincane nokho inezinyanga ezine nje ubudala futhi yazalwa inemathumba ayisimile emihlathini ayevuvukele cishe emade kangaka ukusuka ebusweni bayo kanjalo engaphandle nje kanjalo futhi odokotela babezamile ukukuhlinza futhi izibazi ezijulile ezinkulu kakhulu zazisikekile zazungeza umphimbo wayo umncane kuyo yonke indlela kuzungeze akuzange kukumise kuphela kwakwenyuselo limini ilwayo futhi imithathe mincane lenga kanjalo nezibazi ezinkulu ezijilile futhi ulimi lwayo oluncane umlomo omncane ungengaphezulu kangako ngobukhulu nolimi lwayo mhlawumbe lulukhulu kangako luvuvukele lwaluphushekele ngaphandle kade kangaka futhi lwaphenduka lwabamnyama futhi lwavala ukuphefumula emakhaleni kwehlele phansi lapho kuvuvukele emankankeni emlingeni wayo futhi kusobala kwakunqamula umoya wayo kusuka kugela lapha batikeka basike imbobo empinjeni wayo futhi babe nencane impempe yencane njengethini elincane lindilinge empinjeni wayo futhi izingalo zayo zincane zazisemapandeni kanjena ukuze ingafikeleli kudonsa leyo mpempe iphume yayiyo ibinda futhi ndakuza uyimunga nemhlengikazi kwakufudingeka ame lapho lokuthile kudonsa kumunceka komdlavuza kuphume ngempempe noma bekuyo ibinde ife.
And the father walked around to the bedside and he said,
futhi uyise wahamba wazugeza eceleni kombhede wayesethi Ricky mfana omncane kababayi wathi ubabayi ulethe umfoti brenemi ukuthi akukhulekele Ricky. Ngikathi yathi mfana omncane kababayi umoya wami wavele wangishiya angibange ngisakwazi ukuqhubeka nokukumela ngavele nje ngabambelele eceleni kombhede mfana omncane kababayi. Futhi umfamncane nokho engomusha njengoba wayenjalo azi ukuthi kwakungubabayi wakhe futhi waqala ukundonda kanjalo futhi izingalo zakhe zincane kanjalo futhi yena ezama ukumbambatha umfo omncane ekhanda. Ingane encane badla izalwe ikuleso simo angikwazanga nje ukukhuluma ngavele nje uyazi uvele nje ucwale kakhulu angeke nje usho lutho. Ngabuka phansi ngabona lezo zadlanyana ezincanyana ziphuma ngaphansi kwalawo maphande futhi yenza umsindo ondondayo futhi ngacabanga akudabukisi yini lokho.
And after I kind of got around to myself enough to think something, I thought, Jesus,
futhi emva kokuba sengikwazi ukuzimela ngesingami ngokwanele ukucabanga ukuthize ngacabanga Jesu uqonde ukuthi uthola injabulo ngokubona lokho na angikukholwa lokhu angikholwa nje ukuthi uthole inkazimulo ngaleyo ngane encane ihlupheka kanjalo angeke nje kube njalo. Uma kwenze mine soni ngizizwe sengathi ngenze lokho enganeni bekungenzani kuwe ingcebo yawo wonke umusa na bekufanele kwenzeni kuwe na futhi angibange ngisasho mazwi manje wayezama ukudlala nayo ayithulise futhi umzimba wayo mncane ifake inabukeni elincane cishe nje umzimba omncane nakho konke kungengaphezu kobukhulu obungako futhi ikhanda layo kwakuyiyona ngxenye enkulu kunazo zonke umhlathi wayo uvuvukele ngaphandle kakhulu futhi babenokuthile ukuzungeza ikhanda layo ukuvimba ikhanda layo elincane ekuqhumeni livuleke niyazi isidwedwe imihlathi yayo yayivuvukele kakhulu iphumile kanjalo ukuyigcina ingaqhumi futhi umhlengikazi wayemi lapho.
And I looked down to the little fella and I thought,
futhi ngabuka phansi kumfo omncane ngase ngicabanga Nkosi yini obungayenza ukuba ubumi lapha na.
Now I realize that I'm in the pulpit and I realize that God is present. But it seemed to me that
manje ngiyaqonda ukuthi ngisepulpiti futhi ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu khona kodwa kwabonakala sengathi kimi okuthile kwakhuluma phansi emphefumulweni wami futhi kwathi ngilinde ukubona ukuthi uzokwenza njani ngakho nganikele igunye lami ebandleni.
There you come back again to say to this man.
Lapho uyabuya futhi ukuyisho kulentaba nganikele igunya lami ebandleni futhi ngilindile ukubona ukuthi uzokwenza njani. Ngiyazibuza uma leso kuyisimo sakhe sokuziphatha mayelana nathi ngaso sonke isikhathi ukuthi ulindele ukubona ukuthi sizokwenza njani. Kuthiwani ngezibonakaliso zesikhathi ebesikade nje sishumela ngazo na ubezokwenza njani na ulindele ukubona ukuthi sizokwenza njani.
Oh,
ngangile sandla sayo ingane encane esandleni sami eminweni yami nje kanjalo kwakukuncane kakhulu ngase ngithi Nkosi yizo umkhuleko enceki yakho.
And by faith that I believe that you are, I place between this demon of cancer.
Futhi ngokukhola ukuthi ngiyakhola ukuthi unguye ngibeka phakathi kwale demon lomdlavuza nempilo yengane igazi lika Jesu Kristu phakathi kombulali nengane igazi ngokukhola ngibeka lokho. Futhi ngibange ngisasha lutho lunye ngavele ngaphenduka futhi ngaqala kuphuma uyise kwangilendela wathi futhi Branham inkosi ibekile inhliziyo yami ukuba ngikunike kwezishumi oh ngathi mfowethu ungacabangi ngalokho cha bo ngathi angiyidingi imali mfowethu wathi kodwa ngonge izishumi oh imali encane ngiyakhohlwa manje impela nje ngikholwa cishe amadola angamashumi amahlanu wathi inkosi ikubekile inhliziyo yami ukuba ngikunike ngathi ukuthini ngizoyemukela bese ke ngiyibuyisele muva futhi uyinikeze uRicky omncane lapha ya esikoletini sakhe sasesibedlela isizathu ungumshumayeli ngiyazi ukuthi kuyini ukuthi imali isho ukuthini futhi wena isithuke senkolo futhi ngiyazi ukuthi kuthatha imali futhi unomndeni futhi zonke lezi zikoletini zikadokotela ibuyisele muva ngo esikoletini sika Ricky omncane wathi angifuni kwenza lokho mfowethu Branham ayifanele ukukhokhela odokotela ukukhokhela befundisi.
And I said, yes, but I'm turning it back for you.
Futhi ngathi yebo kodwa ngibuyisele muva ngenzela wena. Futhi ngiyayinqaba futhi ngaqhubeka ngakhiphela endlini futhi emahoreni athi awabe mbalwa leyo mihlathi yedla nolimi lwakhe lobuyele muva endaweni yalejwelekile. uNkulunkulu wamphulukisa umfo omncane babekhipha impempe ngokusa engahamba ngabe empinjeni wayo. Kwechisa yangi West Coast idokotela odumile wathumela indodana yakhe kanye nomzukulu wakhe futhi bancabula umkwaqo ngeleya amashumi amane noma amamayela ngamashumi amahlanu ngaphesheya ePasadena futhi bancabula umkwaqo lapho engangizodlula kuwo ukuyokhulekela leyo ngane kudlikizeni kobuchopho babejove ngomjovo kazifo zonke futhi kwabangela umdlavuza ukuba uvele emiphumeleni yokujova ngomjovo kazifo zonke enqulwini yayo futhi ngiliqinise inkosi iyakuphulukisa ngaphambi nje kokuphuma endlini ucingo lokhala lwalulokhu lukhala umfowethu Jack and Bright ngamuzwa ephikisana nomunye umuntu wathi qhabo angeke ngikwenze lokho njengoba nje ngase ngingena emotweni kwakukhona imoto yestation wakhona eyenyukayo ngokungubani ngaphandle komfowethu omncane kuMexico nomkakhe bobabili bekhala nje futhi bedumisa uNkulunkulu wathi mfowethu Branham ngilethele lezi zishumi kuwe wo ngathi mfowethu angeke ngikwemukele lokho ngathi angeke nje ngikwenze wathi kodwa ngizilethe kuwe
I said I told you to put them on Ricky's bill. He said this morning when I went
wathi ngathi ngikutshelile ukuthi zifake esikoletini sika Ricky wathi kuyokukusa ngenkathi ngihambile ngiyonika udokotela lezi zishumi ukuba ziye esikoletini sika Ricky udokotela uthe awumikelweti lutho uthe angihlanganise lutho nalokho uthe lezi isimange sikulukazi uthe awungikweleti upeni wodwa Ngakho ke wathi kuthathe lokhu futhi Branham inkosi ingitshele ukuthi ufanele ukuthathe ngacabanga oh angeke ngathi inkosi angizizweli ukuthi ngikwenze kodwa ke kuthile kwafika kimi uJesu emile ngolunye usuku ebuka abantu abacebile bephonsa enkulukazi imali yabo eningi oh babeneningi ngakho ke babenikeza iningi
and a little widow come by with 3 pennies
Futhi umfelokazi omncane uyafika lopeni yabathathu futhi kwakuyiloko kuphela inakho yiloko kuphela ukuphila ayenakho futhi wokuphonsa phakathi manje sasiyokwenza njani na wo dadewethu kakwenzi lokho ehe uyaza sikudingi lokho ungekuphonsi phakathi lokho lokho ukuphila kwakho konke kodwa uJesu amvumele nje aqhubeke futhi akwenze ukuba kubusisiwe kakhulu kupha kunokwamukela Ngathola izishumi ezincane ngazi ukuthi ngenzeni ngazo ngizozibeka ndawo emsebenzini othile inkazimulo kaNkulunkulu ndawo okuhle okwedlula konke ngingakwenza
What is it It's the glory of
Uyini na inkazimulo kaNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu izithunzi ziyawa uKristu uyabonakala ingakho izibonakaliso nezimanga zibonakala yilokho kukhanya kwendodana okukhulu kubonakalisa izinkanyezi zokusa nokukhulukisa emaphikweni akhe Futhi uma ezoletha ukuphulukisa kusukela ekubonakalisweni kobukhona bakhe uzokwenza ini uma ifika ngokuba kumuntu na lemizimba yethu ebolayo iyoguqula yenziwe ifane nomzimba wakhe oqobo okhazimulisiweyo kuyoba njani lapho ifika na aze afike yena siyabonga ngokukhanya kwendodana yobukhona bakhe njengezinkanyezi zokusa zikhwela izingange zekazimulo futhi zihlezi lapho zemukele kufika kwakhe ngaleli Oh
Lord, We just love you so much, the Lord.
Siya kuthanda nje kakhulu kuze nkosi akukho ubusho ukuthi koze kube nini asithini obufakazi ngezindumiso zakho kodwa hora selifikile manje kunabantu abagulayo abalindile uyabazi lo bufakazi buyi ngokwazi kwami konke iqiniso impela Lomshayeli wendiza emile phandle lapho ekhombisa ukuthi angama kanjani ngezinyawo zakhe nazo zonke izimo umzimba wakhe owawukuzo futhi wakhuphula imilenze yebhulukwe futhi wakhombisa amadolo akhe nemilenze konke kwaqhuma futhi kwaba nezibazi lapho odokotela babezame ukubuyisela amathambo ndawonye
You seen the woman standing there?
Ubonile sifazane mile lapho nopende ebusweni bakhe futhi ugezeka phansi ngezinyembezi zokujabula lapho ixoxa ngesimo sakhe samathambo esiphulukisiwe ngamandla akho futhi ingane yongane encane ethandekayo nobufakazi bukayise nalabo ababe khona Manje Nkosi umkhulu nje lapha kulokhu kusa lapha eThabenakele njengoba unjalo noma yikuphi ezweni futhi wethembisa ukuthi lapho siyohlangana ndawonye ukuthi uyoba phakathi kwethu manje sizobiza abagulayo obathumele kithi kulokhu kusa futhi sizobakhulekela futhi sizokhuleka ngezinhliziyo zethu zonke umkhuleko wokukholwa futhi kwangathi ungabasindisa abagulayo futhi ubavuse futhi uma benze izono bathethelele baba njengoba sivuma amaphutha ethu komunye nomunye futhi sikhulekelane futhi wena wathi osebenzayo umkhuleko woqinileyo olungileyo unamandla
We know of one laying here with us this morning, just a young
Sazo yethu leli lapha nathi kulokhu kuza umama nje omncane nalabo abantwana abancane Nkosi ngodokotela yena useduze kokuphela kuhambo lwakhe
But we pray God
Kodwa siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzoma phakathi kwakhe naleso sitha futhi lapho simgcoba futhi simkhulekela kwangathi amandla akho angawuthinta lo mphefumulo wakhe lokho okuzoletha ukukholwa nokukhululwa futhi kwangathi angaye ekhaya futhi alulame futhi anikeze udumo futhi abe yisibonakaliso senkanyezi yokusa enkazimulweni kaNkulunkulu amen
Brother Mercer, now as we take these people by an appointment.
Futhi Mercy amanje njengoba sithathela abantu ngezikhathi ezinqukele ukubonana abantu beza sizobiza nje lenombolo futhi bafakwe ohlwini lwalabo abazokhulekelwa.